yoita mwewe akasera awatali tata twatubanga ne mama senali manyiti twali bera tuyamba school fees yali akaluma manda nali nokatema omwana mwali mwesalika nali kokunyanya ngambuba ngambuba nganyanika nobutimba mutaka nane wonsaba olukumi sirina gonsaba ekikumi sikuwa n'obulamu butungunu nawo twalimanga bukajo bukajo kajo twatundanga bukajo na buyuni subi lyali lyabula biroto byali byasika nafuuka kyesisuubira anseyo gyolaba anseyo tebyali byangu basekanga emmotoka ezo zolaba ennyumba ezo tebyali byangu bayogeranga aneyagala nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere ebisuubi empisemu nange nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere yoyitamu ebyo byakaseera olumbe lwawagala mannyo mu ngeri ya binnyo muganda wange lwamutwala nga kyali obulamu bwali bubikali okuwona kwali kwa lugwanyo natambuzako ekanzu nali muteme okuba obulungi obuuka nkonge obuuka mayengo mukwano naye kooli buuka enkonge ogenda kuwangula wenalokoka bango baganya olunaku olwo lwali lubi najja n'ennaku yange okuva ebuvuma najja n'obulumi nga siwunya cyuma mu kanisa najja n'empale ez'ebituli ez'ebiraka ng'abantu baneewuunya ekitogi wakulu ku saati nga siri nalugendo ndekanga n'ensala mu nkundongo ondekanga n'ensala mu nkundongo endongo 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 we endongo endongo dongo 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 aniyagala nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere ebisuubya mpisemu nange nkubuulire oyagala nkubuulire yangu wano nkulojere yoyitamu ebyo byakaseera nadde engulu ku ssaawa mwenda nga bagenda simantana nga bamanyi juma mulokola fute kati ndi mulamu mu yesu nkumulamu nange napota koko amanda nagatema kokoko mu nyumba wange wamuko ningatakubwangako salasala mwana gwe salasala endongo salasala mwana gwe salasala endongo.